angibingelele lo khulumayo ke umuntu encane baba umndaba ke ngithathele lithuba ke ngibingelele ke abazali ababukele video kanjalo nabafundi umuntu encane wemaths lo umshaya wesibalo umvusa Themba laselilele khona ngithi mina ke namhlanje baba umhla ka 16 silapha ya eMpumalanga eThulani Primary School sizohlahla nje namhlanje sizohlahla paper 2 kodwa ngithi ke mina next week baba ngomhla ka 22 nangomhla ka 23 silaphana ke kwesame Asia Studies 251 Jabu Ndlovu Street so besohlahla upaper 1 wonke lapha yana ngicela ke uma umzali ibona le video athumele ingane yakhe nawe umfundi mayibona le video unikeze umzali uthi ma na kanjani ngicela ungabhuthele Asia Studies ngoba njengamanje baba sisha umhlahlo baba asuphumula baba masiphuma lapho kune kuningi baba kuningi kodwa nje manje asike sibonane nje next week laphana ke Peter Maritzburg mhla 22 and 23 August 2025 ivithi izolandela emvakala ngoba kakhulu.